Ni darlings again.
Okay. Nagunwa, the poet.
Hey yo, Bob.
Mafanzu wangu wanyambenga kila siku heti uwa wamedata na hii voice. Kila time ni kishika mic wakiuliza nani. Prince D to the top, na kuno the boy. Prince Darlings to the world, you already know. Hits after hits every day. Majina kubwa tumekuja kuchachisha. From South Nyanza to the world, you already know. Chachisha,
hatari bana, ajina zito, sauti kubwa, amwiri mdogo, ati sauti Nyanza, asiri yetu, amichezo yetu, hatubahatishi, hatuchoki bana, hatuendi kombo, tunatema tukitema, tunatema tukitema, cheza tu.
Chachisha.